How many times do I have to say I'm sorry for the wrong that I have done to you? If I could, I'd go back and change. But I'm flesh and blood, baby, I make mistakes. Oh, not to want it, make kukosa. Sasa, if you many choka. Nimejuta chochote nilipofanya. Ntawezaje bila wewe, hasali wa moyo wangu. Naamini nilikuumiza rohoni. Naamini pia ulilia machozi.
Pamoja milele.
Wewe ni furaha yangu. Ukiniacha nitakufa baba. Niko chini kwa magoti. Naomba nisamehe. Unachotaka, oh, nitakupa. Tabadilika juu yako. Sababu nakupenda.
Sitaki kuishi bila wewe. Mimi na wewe, rudi nyumbani tuishi
pamoja.
Natamani wewe, sitaki mwingine. Sitaki kuishi bila wewe. Mimi na wewe, nyumbani tuishi pamoja milele. Natamani wewe, sitaki mwingine. Sitaki kuishi bila wewe. Natamani wewe, sitaki mwingine, sitaki kuishi bila wewe. Mimi na wewe, kuri nyumbani, tuishi pamoja milele.
Na wewe, 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 na wewe.
Pamoja.